Jimmy X Double Sense.
Hello, Jay was again. Oh, oh.
Siku hizi sipo kazamani, makelele fujo mitani. Mundo kucheza na mani, kuwaimbisha majukwani. Wakiniona hai burudani, picha mbili tatu na mafansi. Asoni penda ni nani, kata kiafu sewani. Watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele.
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 Superstar, ah, leko mi superstar, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, basi ni busy. Superstar, ah, leko mi superstar, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, basi ni busy.
Marafiki ni wengi sana, na mabebe ni wengi sana, na kolabo ni nyingi sana. Very soon nitapiga na bana. Ona sasa wameacha mwanya, kila kona navyo wasakanya. Nasikika usiku mchana, napendwa matangu mkubana. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Olo, watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele.
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 Superstar, ah, leko mi superstar, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, basi ni busy. Superstar, ah, leko mi superstar, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, basi ni busy.
Hai siku ize nani, siku ize nani.
Once again,
naitwa nani, naitwa nani.
Once again,
oya siku ize nani, siku ize nani.
Once again,
naitwa nani, naitwa nani.
Once again.